six and nine double six, baby. The two boys in the building. Chopo! Wana maneno mengi tatizo, wana action. Wana beat tattoo kama fashion. Wana they wana upepo wa promotion. Pumwena bukata li wanaanza reaction. Yeah. Wana be wana upepo wa promotion. Yeah. Pumwena bukata li wanaanza reaction. Hey, shut up, kimya mburu mezima muzik. Fire! Chapo, awesome chapo bass, yeah, konga na kick. Rande kwenye knockout, bongo to Mozambique. Tofautisha sana na kaniki. Usimwamini ndugu ata rafiki. Wachukulia wote wanafiki. Ishituki vyako binadamu waaminiki. Mimi bado mnapenda, mimi nilichaga kupenda. Kiendekeza mapenzi, akufomidi. Na usimwamini demo kisema na kuzimia. Kiachana, atakutangaza unakibamia. Acha gumari tambe, muda wetu tujigambe, nonga washana gambe. Kipi mna mwabudu mungu gane, se wajibu kila siku. Bora mwe wapagane kwa vipi mwabudu kuku. Mungu wangu kufasta, nikitaka nyumba ananipa, kari ananipa, siamini mapasta. Biashara ya dini naripa, jenga kanisa. Mzima, ukama kinsema bema, uwa mai, bishka kwa jima. Yeah, wana be wana upepo wa promotion. Yeah, umwana bukata ndo wanaanza reaction. Wala kesha wakitabiri, atismarizi roni hii. Sura hisi kama wana vatabiri, nilipotoka nimbali, just. Lete pombe, lete gambe, nolila nane amewasha bange. Chiyoko! Acha gumari tambe, muda wetu tujigambe, nonga washana gambe. Haikitoke metoka naseme kirudi pancha. Roundi hii mtateza kwa sakwasa. Menichokoza na wakuna mnapo washwa. Shuru midi. Wana be wana upepo wa promotion. Yeah. Pomwe na bukata ndo wanaanza reaction. Chopo.
Building. Ukijiona chikifanya raha sana bwana. Free.